ZWAP.com.
Tongo Records.
Bin Laden. Bin Laden.
Hey, you know what time it is, homie? Steady, gotta do what you gotta do, man. Be positive.
I've been there, done that. You can tell me nothing. I swear to God, it's not fair getting back for that.
And I still Nico, still call Mike, call Mike Tyson.
What fight
Nico? KO Nico Smart, Kasim's the ice.
Na mwaka huu mpaka mumbe. Po wala ina hapa mana na chukua vikombe.
Yote na nyanyua makwapa.
Na kauli dhani mini mkongwe.
Mkongwe feri mze baba.
Mini ngombe.
Sizeki maini na nenepa siku ya mnada.
Na nafanya ibada. Ukiloga na weka upanya.
Nimesimama kama moja juu nimepinda kama saba.
Na sio mshamba wa warembo.
Sio mgeno makahaba nkipiga kimoja mwendo.
Sishindani mistari.
Nishona msanii backstage. Ana mna washabiki kisha ndo anaenda perform. Kakata share yo mikey.
Umuziki una mikosi na mengi kwenye ridhiki la wahuni tumefosi.
So kata sim tuko sai.
Hatuna kitu tuna udai.
Bila sifuri pia ni namba.
Kipubo high tuna fry.
Hatuna mbambamba.
Ujanazi ni vunje yai. Tukutane njapanda mgaigai. Nimekunywa maji ya bendera na ibeba tanga.
Wapi habari. Kila kona ya dunia tisi. Inani amini ya haters wale nivania.
Mini hatari. Sauti hii ukisikia mena pita pisha jia.
Wapazani wanafyata mkia he.
Hallelujah, wish masini mwone sasa, shetani usini vute.
Nita kupiga vitasa.
Sina pesa na soki nyonge na auntishi kwa mvi.
Mana unafunika kombe sa mwanara musipiti.
God damn it, kikubwa pumzi misina baya.
Sinenda round kichunga mbuzi, leo na choma mbuzi ulaya.
So usinune, ukiniomba lifti nkafunga vyo. Si ulijigeuza mtume, ukatabiri ntafeli bro.
Ukajiona kakake mungu eh. Dadake Yesu, kujua riski mafungu kadhani ntatembia peku eh.
Barikiwa ndimi mimi leo jana na juzi. Na ujuo kikosa ulimi auwezi kupiga mluzi.
Najiona baria mtemi kwenye meli wa giriki. Kama mnyonge ya uhemi kwa haswa kipande hiki.
Saka saka chaka tuchaka ukuzingwa lazima utage. Surangu wa kiona chata mimjukua kambarage.
Nishafanye kila uhuni, nisha inch maisha duni. Nisha lala sakafuni, nikangato na kunguni.
Nisha chanja kila kuni, nisha deti kila sabuni.
Leo niko gaibuni and I'm blessed.
Wapi habari. Kila kona ya dunia tisi. Inani amini ya haters wale nivania.
Mini hatari.
Sauti hii ukisikia mena pita pisha jia.
Wapazani wanafyata mkia he.
ZWAP.com.